Mumaulira ag'ebyemizannyo omukutu gw'ebyempuliziganya ogw'MTN Uganda gutongozza entegeka mwe gugenda okutwalira bannamukisa abasukka 50 mu Morocco balabe empaka ez'ensi za Afrika ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka ogujja ttiimu yaku neya Uganda Cranes z'egenda okwetabamu. MTN nga bayita mu nteekateeka etumiddwa Gaga y'owetu Morocco. Bannayuganda 10 abagula obusaagando bwa MTN bagenda kuwangula olugendo okusasulirwa ba MTN era bano nga babeetaaza kuba na passport ye kyokka. Abalala abagenda okusasulira olugendo luno mulimu abaagizi b'omupiira gwa Uganda ab'olulango, amasomero ga senior aganaavuganya omulimu Makere College School, Kibuli Secondary, Mengo Senior n'amalala. Mwabadde nga atongoza enteekateeka eno ku kisaawe kya FUFA ekya Kadiba Stadium e Mengo, omukungu mu MTN Uganda Martin Mwesiga agambye nti abawanguzi bonna baakulabirirwa nga baakusooka kugula busaaganda bwa Gaga.